umfanekiso wekhulu elineshumi elinesine. Besuka kwangelo lixa abafundi abo babuyela eJerusalem besiya kubalisa abanye abafundi ngokuzibonakalisa kubo kukaYesu. Besazithetha ezi zinto abafundi, uYesu ngenkqu wema phakathi kwabo wathi kubo, "Uxolo malube nani." Basuka boyika kuba babesithi babona into engengomntu ncam. Wathi kubo uYesu, "Yini na ukuba nothuke? Kutheni na ukuba nibe nentandabuzo? Khangelani izandla zam, niqonde ukuba ndim kanye. Ndiphatheni, niqondisise ukuba ndingumntu, ndinenyama namathambo, njengoko nindibona ndinjalo." Etshilo, wababonisa izandla neenyawo zakhe, ebabonisa amanxeba ezikhonkwane ezo wayebethelelwe ngazo enqamlezweni. Wayefuna baqiniseke ukuthi ngenene uvukile ekufeni, bakholwe. Ke, bejongile, uYesu watya nentwana yentlanzi eyojiweyo. Waza ke wazikhanyisela iingqondo zabo esithi, "Nizibonile zonke ezi zinto ezenzekileyo. Ndive ubunzima ndabulawa, ndabuya ndavuka kwabafileyo ngomhla wesithathu. Kufuneka egameni lam kuvakaliswe kubantu bonke bezizwe zonke ehlabathini lonke ukuba bamelwe kukuguquka, baxolelwe izono zabo."